Radio Pulpit, 657 AM.
Dumelang, dumelang ba gaetso, ke rata go le dumedisa ka lena la Christ Jesu mo pholiswa rena. Wa bua mfa ke moruti tumelo matsoso. Me ke tsile go ngwathogana le rona le fokola modimo. And gompieno ke rata go bua ka crisis. Mathata. Re ke re bone gore le fokola modimo la reng ka mathata. Ke bala te Psalme 34 verse number 19. Ere dipogo tsa mosiame di dintsi. Mme morena o di namolela tsotlhe. Dipogo tsa mosiame di dintsi. Mme morena o di mo namolela tsotlhe. Yaanong moreetsi, Dafita ke o bua mafoko. And o ne a bua from the experience e a fetileng mo go one. A be a bua a re dipogo tsa mosiame di dintsi. Me morena o di mo namolela tsotlhe. Now temana e ya re bontsha le gore ruta gore ga ntse re phela mo lefatsheng dipogo le matsapa a mantsi go nne lefatshe le ga la iketla. Mme modimo o re fa tshepiso a re mme nna morena ntla go namolela mo go one otlhe. So modimo o re fa tshepiso ya gore o tla di mo namolela tsotlhe mosiami. This is the promise. Ke tshepiso e modimo a re fang yone. Gonne ka nako e nngwe gantse re phela mo lefatsheng re kopana le mathata, re be re ithara re modimo re tlogetse, re be re ithara modimo gayo. Mme lefoko la modimo ga la tshepisa gore lefatshe le ga lena mathata. Lefoko la modimo la tlhalosa gore dipogo tsa mosiame di dintsi, mme morena o tla mo namolela tsotlhe. Jaanong ke rata gore re rotloetsege mo maemong a o le mo go one ao. Modimo o rata go itse gore mo maemong a o le mo go one ao, modimo a re o tlile go namolela go ona mathata ao otlhe. So why do we go through crisis? Goreng re feta mo gara mathata? Ke lemogile gore mathata is part of the journey. Mathata ke one leeto le re fetang mo go lone. Mme mo leetong le le nang le mathata, modimo a re le itse gore nna morena modimo wa lona ke tla le namolela go ona otlhe. Gonne ga gona tsela e senang mathata. That's why ga re tsena mo gara mathata, we cry out to the Lord, re lela go modimo yaka Dafita a bua are I lift up my eyes to the hills. Ore ke tsholetsa matlho a ka mo dithabeng mo thuso yaka e tswang mo teng. And number two, why do we go through crisis? We go through crisis gore re kgone go bona maatla modimo. Re feta mo mathateng gore maatla a modimo a bonagale. Ka gopola e ne le ka 2013, ke ile ka tlhaselwa ke a disease of kidneys. Ke ile ka nna le a kidney failure. Kidney yaka e be e thubega. jano ga ithubega kidney e ebe e gore madi a me otlhe a nna a under poison ke ne ke sa kgone le go hema bankisa ko go sepetlele ko ene go sepetlele ko ga ke fitla ko ba ntsenya metšhini ya go hema ke sa kgone go hema ke gore di doctor ga ba lebile maemo a ka ba ne ba bona motho go fedile ka yena. I remember o mong a ba antha a re moruti wa itse maemo a gago ke gore ga re go lebile ko re doctor o na mpolelela setse ke tswile ko sepetlele a re ne re ga re go lebile we are wondering gore o tla kgona gore o fetse letsatsi la gompieno. I was in a crisis. Ke ne ke le mo bothateng jwa itekanelo ya mmele loso lo no lo kokota. Ke ne ke le mo bothateng ke gore ke sa itse gore ke tla tswa jang ka gopola mongwe ke sa kgone go rapela ka nako eo a ne a nthapelela a re morena o tshepisitse gore o tla mo namola mo one mathata a. Ke gopola ga ba tlhalosa maemo ana ke le mo go one ba re le ga ba ka nthusa gore ke phele mara botshelo jwa me jotlhe I will have to depend on dialysis. Ke tshwanetse go nna mo dialysis. Mare ke yone mo mathateng ao a ke boneng letsogo la Modimo. Ke mone mo maemong ao a kileng ka ithuta ka bona the God who heals, Modimo o fodisang. Ka one maemo a ke tswa mo go one ke a tlhaloganya ebile ke na le kutlwisiso ga motho a re God is the healer. Ke a itse ga gote Modimo o go namoletse a go namola mo mathateng a nolo mo go one ke a itse go bua ka eng. And today ke a tlhaloganya ga ke mo gopola Modimo ke mo gopola as God who's a healer e le Modimo o fodisang Modimo o namolang mo mathateng ene ke ka one maemo ao a ne ke le mo go one ka bona matla a Modimo ka tselene ke sa itse ka yona. Ke gopola one day I was in a restaurant ke na le moruti o mongwe go atla ngaka e nngwe e ne ba ne bang operator ga mpona a lla a re moruti ke batla go raya ke re wena go ya ka dithuto tsa rona tsa bongaka a maruri o ne o sa tshwanne ke go phela a re ke utlwile mo pelong yaka ke go bona gore a maruri Modimo o na le morero ka bophelo ba gago gonne batho ba ba fetileng mo fetileng teng ga ba boe gape kore ba nyelela mare gompieno ke go bona o le mo restauranteng o se mo dialysising a re a maruri Modimo wa tshela. So ke yone maemo ao a ileng a bontsha maatla a Modimo gonne if ne ke sa feta mo go one ne nka seke ka nna le bopaki jo ke le bofang bone today mare ka ntlha ya gore ke bone maatla a Modimo mo gare ga mathata Modimo a namolela. So ngwana Modimo ke batla go gopotsa today gore Modimo o batla re itse gore ke Modimo o a re namolelang. God will make a way for you. Ga go kgathalatsege gore maemo a gago a tobekane yang a ntse jang mare Modimo a re ene ga a tsena o tla go namolela Modimo o tla go ntsha mo letlhenkgeng leo Modimo o tla go pholosa because Modimo ga nka tsena mo gare ga maemo maemo a be a didimala ga Modimo a tsena go tla bonagala gore a maruri ga ne se ka morena ga ne se ka Modimo maemo a nke ba sa fetoga. Ke ka mo ngwana Modimo ke batla gore o seke wa latlhegelwa ke tshepo go sa kgathalatsege gore maemo a gago a ntse jang. Modimo o tla go namolela. God will make a way for you. Go na le pina e reng, I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, He will make a way. Modimo a re ntla dira tsela mo go sena tsela teng. Ke rata go rotloetsa ngwana Modimo. O seke wa latlhegelwa ke tshepo. Mo bukeng ya Luka 22 verse number 31, Jesu o bua mafoko mo go Pitoro. A re Simone, Simone bona. A re Satane o kopile go alosa jaaka mabele. A re me nna ke go rapeletse gore tumelo ya gago e se khutle. A re ga o sokologa, hela ga o fetsa go sokologa, a re tisa bakaulengwe. Ka mantswe a mang, Jesu o bua mantswe a mang a re ke go rapeletse. And Jesu a re ga ka rapela gore mathata a seke a tla. A re Simon, Simone, a re Satane o kopile go alosa jaaka mabele. A re mare ga ka rapela mathata gore a seke a tla. A re mme ke rapeletse tumelo ya gago gore e seke khu e se khutle. And ga o sokologa, tisa bakaulengwe. Tisa bakaulengwe. Utlwa Jesu a re ke setse ke le rapeletse. Bothata jo lo mo go bone, Modimo a re ga ke rapelele mathata a fele, because Bibele e re tlhaloseditse gore ditapisego le dipogo tsa mo siame di dintsi. Bibele e re tlhaloseditse gore di dintsi, mme morena o tla re namolela go ona go tsona tsotlhe. So Jesu a re ke rapeletse tumelo ya gago e se khutle. Ke rapela ngwana Modimo mo maemong a lo mo go ona. Ikanye Modimo. Ikanye Modimo. Ke gopela ka nako tse dingwe ga ke le mo gara mathata, ke sa itse gore ke ya ko pele, ke ya ko morago. Ke be ke gopola pina e binwang, ne binwa ke The Mighty Clouds of Joy. Ere nobody told me that the road will be easy. I don't believe He brought me this far to leave me. Ngwana Modimo, ke batla gopole mantswe a gore God did not bring you this far to leave you. God is with you. God will walk through with you. Modimo o tla bula menyako. Modimo o tla go namolela. Modimo o tla go sireletsa. Modimo o tla go ntsha. Gonne Modimo o tshepisitse gore ga o feta mo gare ga mollo, ke tla tsena le wena. Ke kopa ngwana Modimo, ikanye morena. Itshwarelle ka moja wa kopo ya ona. O tla bona letsogo la Modimo. Ke batla go bua le wena moreetsi, gore mathata a o kopanang le wona, it is not your grave, it is not even your obituary. Modimo o na le wena. You are crossing over to the other side. Wa tlola o ya kakwa. Gonne Modimo o tlo go fitisa. And o tlo go bona letsogo la Modimo. Le mo one maemong a le mo go ona. Gonne lefoko la Modimo la re, botlhe ba ba ikentse morena, ga ba kitla ba swabiswa. May the Lord bless you. A ko gopole gore tshepo ya rona e tswa mo Modimong. May the Lord bless you. Modimo a go tshegofatsa, tise le pelo ya gago. Modimo a tshegofatsa lelapa la gago. Ka Kereste Jesu mopholisi wa rona. Amen.
From your ear to your heart, to your mouth, to your feet. Join this life on 657 AM.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067 0429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
It's good for you as our listener to know about Radio Pulpit's activities. Or do you need advice in an area of your life? Then why don't you log on to www.radiopulpit.co.za. Here you can talk to us, listen to us via live audio streaming, and there is also other reading material for the soul. What are you waiting for? Visit the Radio Pulpit website right now. www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.